iyada oo weli meesheedii tahay wareegtida dhinaca socdaalka ee madaxweyne maraykanka Donald Trump, taasoo ka dhan ah dhowr waddan oo muslim ah oo Soomaaliyana ku jirto, ayaa waxaa weli dalka Maraykanka gudihiisa helaya sharciyada dhalashada dad qaxootiga Maraykanka ku yimid. Xaflad toddobaadkan ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dad gaaray 200 qof oo badi afrikaana Soomaaliduna ay ku jireen ay heleen dhalashadii Maraykanka. Xafladii dadkan lagu gudoonsiiyey dhalashada waxaa goobjoog ka ah hay-adda u dooda xuquuqda dadka sokalootiga, xeerbeegti iyo qaadiye ka socda gobolka Ohio, iyo weliba ehelada iyo saaxiibada dadka dhalashada la gudoonsiinayey. Wariyaheena Zaare Cabdi Axmed oo xafladdan goobjoog ka ahayd ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa inooga diyaarisay.
Maqalka codkaasi waxa uu ahaa dhaarta ay u dhaarteen dadkaasi 210 qof inay daacad u ahaanayaan dalkan Maraykanka ee muwaadinimadiisa ay qaateen. Waxay dadkan ku kala imaadeen waddanka Maraykanka marxalada kala gedisan iyagoo meelo kala gedisan ka soo galay, waxayna ka koobnaayeen dadka kala yimid 41 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Frank Green waa haweeney xeer beegti ah isla markaasina dusha kala socotay sida Franklin Board of Elections loogu gudoonsiinayo dadka dhalashooyinkaasi.
At the Board of Elections in Columbus, Ohio.
Maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo sanadka 2018, Franklin Board of Elections 210 qof ayaa qaadatay dhalashada, waxayna ka kala imaadeen 14 waddan. Nimca Axmed waxay ahayd gabar aad u da'yar, wajigeeda waxaa ka muuqday farxadda ah inay ka mid noqotay dadkii nasiibka u yeeshay ay ku qaataan dhalashada dalkan Maraykanka.
Maanta waa farxsanahay, waxaan noqday citizen ka noqday Maraykanka. Shahaadada maanta lii siinaye waa farxsanahay. Dadka siinayna waxaa
leeyahay 8 sano
sugaya inaa sharcii Maraykanka qaato, bahadaa qaatay, waa farxsanahay maanta.
Dadkaas sidoo kale waxaa ka mid ahayd Sowdo Xuseen Maxamuud oo ah gobar suxufiyada kana timid Soomaaliya. Qaarkiin laga yaaba inay ku maqli jireen laantana afka Soomaaliga barnaamijkii ciyaaraha oo ay Koonfur Afrika kasoo tabin jirtay. Sowdo waxa ay ka timid waddankaasi Koonfur Afrika oo qaxooti ku ahayd dalkan Maraykankana ay kaga soo gudubtay. Waxaan weydiiyey dareenkeeda.
Zaahir, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleystay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 sano iyo ka badan ayaan waddankan joogay, maadaama waddanka Maraykanka sharcigiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad uga bedelayaan. Waxa kaliya hadda ii dhow waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda kadibna dalabeyna ayaan u socdaa.
Sowdo waxaa barbakeeda taagnaa markaasina u hambalyeynaysay Angie Plummer oo ah madaxa hay'adda qaxootiga iyo howlaha socdaalka ee Columbus, Ohio. Waxaan weydiiyey Angie waxa ay ka dhigan tahay in dadkii qaxootinimada ee dalkan ku keeneen ay maanta markhaati ka noqoto inay qaataan dhalashada Maraykanka dalkana ay xuquuq ku yeeshaan.
To see people reach the end of that journey to finally get to a place where they can vote and participate and travel and to really be recognized as Americans when they have been already Americans contributing, but
to be an American citizen is to be wonderful. The first two years, the Samadhi, who were a Jolitan for the Wadan, must have been a couple of people in a so garan to the Alcor, the Halki, the Sayed, the Halki, 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 dalkan Maraykanka ku soo kordhiyay wax badan. Kasoo waxa ka socda aqalka cad ee dalka Maraykanka oo aan aaminsanayn in dalkan dadka soo galootiga ay wax badani soo geliyaan oo ay ku toreen. Haddana dadka Maraykanka waa kuwo soo dhaweynay oo ku faraxsan inay arkaan in dad ay qaataan dhalashada Maraykanka. Laakiin si ka duwan sida Sowdo oo ah suxufiyad gabar ah oo waddankan magangelyo ku soo gashay, haddana Axmed Jaamaca oo isna ah aabe degan Columbus waxa uu sugayay dhalashada Maraykanka inuu helo muddo 6 sano ah waxa uu ku yimid dalkan hanaanka qoyska ee guurka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Jaamac. Maanta kolley aad baan u faraxsanahay, waa maalintii horeysa ee noqday American citizen. Waxa weeye run ahaan farxaddayda maanta lama soo koobi karo, waa wax in badan aan sugaynay inaan ka mid noqono anaga community-ga Soomaaliyeed ah American.
waa gartay marka imi sustan ayaa soo sidays inaad noqoto qof dhalashada maraykanka qaato soomaaliya
alxamdulilah kolley dadka dada intu sugay laakiin dadka ugu yar baa ka mid ahay oo waa maariji gurbaan ahaa kaygu ahaa marka soofaa hadda intuu jooga waa 4 sano ee jooga kolley waxa hadda dhacaya waa wax ku beeskaraysaan ariiriska iyo mabaadida waddanka ka jirta waa waxay hore jirteen kolley waxa waddanka ay ka bedelaysaa nolosheeda waa inaan ka mid noqdo dadka maraykanka ah codeeya si qofka kasoo maraykanka dareemi karo aan dareemo
waxaa jira dad kale oo haysta dhalashooyinka wadamada afrika ee ayaguna nasiibka u yeeshay inay qaataan dhalashada maraykanka iyo sidoo kale dad ka yimid dalka nepal dadka ka yimid qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa wiilkan ii sheegay inuu kasoo socdaalay oo si qaxootinimo ah dalkan uu kaga soo galay dalka galbeedka afrika ee fog ku yaala ee gambiya waxa uu lulaya calanka maraykanka
This is a very great moment day for me because this is a dream come true. I don't want to say all of everybody, but most people, this is, you know, what they dream for.
Magacaygu waa Farmakaale, waxaan ka imaaday dalka Gambia. Maanta waa maalin ugu weyn, waayo waa riyo ii rumowday, waana maalinkii aan muddada ku haminayay in aan sharciga waddankan Maraykanka qaato. Waa wax muhiim ah, waayo nolosheyda ayay wax badan ka bedelaysaa tani. Inta dadkan ka kala yimid 24 waddan, Soomaaliyana dadkeeda ay ugu badnaayeen toddobaadkan waxa ay ku soo deegantay iyadoo qaxootiga Soomaalida ah ee ka imaanaya wadamada ay Soomaalidu qaxootiga ku yihiin ee Soomaaliya dariska la iyo sidoo kale kuwa halkan ku imaanaya sharciyada kale ee guurka ay xannibaad saarantahay kadib markii madaxweynaha dalkan Maraykanka wareegta kasoo baxday xafiiskiisa uu ku mamnuucay 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda inay yimaadaan dalkan Maraykanka waxaana inta badan dadkii muwaadinimada Maraykanka toddobaadkan qaatay ee hadalhayeen iyadoo taasi ay jirto caqabad soo korortayna ay tahay in dhinaca kale ayaga loo aqoonsado qaxootinimadoodii isla markaasina muddadii markii ay dhammaysteen kadib ay waqtigan noqdeen muwaadiniin xaq ku leh dalkan Maraykanka
aad iyo aad u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo la socotiina si warbixintaasi ka hadlaysay dadka ku yimid dalka Maraykanka qaxootinimo oo hadda helay dhalashadii Maraykanka ka dhigaysanayseenna waa VOA Washington. Thank you.